mabi iyadlula ngiqonde ezulwini omusathane yena angabona mina ngiqonde ekhaya ekagqibe ngiqonde ekhaya noma izivumuvu zingihlasela amadimoni nawo eza ngamandla ngeke angifike mina ngiyekhaya emthenjise lona ngiqonde ekhaya wo ngiqonde ekhaya lami ngiqonde awunani bazalwane sengiyanimema ngiyanimemela ukuya ekhaya noma ningahlaselwa nihlukumezwe emhlabeni asambene ekhaya ekhaya lethu okunenjabulo awuya ekhaya.